Ndio. Another page. Mchomvu Inc. New generation. Ski. 2017. Tutu bene. Man to man. Kiri Records. Here we go now.
Nataki battles na Malui ama Gucci. Tweke beats mini kweke uchi. Tajona kauna nuksi. 6 years kwenye games still I ain't lose. Ziki ndo bebe mindo wana wenye mojuse. No jite wakali nikipimu kali wao ya nizidi. Au ya fika rogue ya kali na yo mix kwenye zigi. I'm a good boy, bad boy wenchi edidi. Katri na wubwa zetu ni club. Awa pisiji.
Mitai na nita ninja. Nacheka kwa the round. Kisikia toto mmepinda. Hapa cash to cash, vest to vest. Ukiteka mtumbili pia flesh fest. Meanza kurap jana kwenye game ya new. Kama uwezi kushindana na mi. Dream zenu kuishi maisha kaya na ni 26 life stay OG. Mepata kazi bila CV. Simkopi 50 wale JZ. Hovo
Echangu naweza ila Nagama dogs with me. Na leto mbeza kakucheza mpira. Na 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 na. Kucheza mbeza zile mankuman.
Boy, how you do that? Yeah, in the rap game, Marco Chini, Nico Ju upstairs. You niggas too white here, and now I'm too black here. You can't see me though, you niggas even too black place. Now, if you wanna see, learn how to behave. Bakuna mzawa kaze already learned how to be great. Tunapo timba, tuna yinga ku play. You can't stop, there's a lot of things coming the way. You ready?
We need the power, we need the gila. We hang in the chow, all the kaze kimia. Billy ni 8 plus, jumlisha na hiyo ataki fell class for rap man. Ni superhero man, I'm ready to take for hapa. Big niggas wako complicate, no matter. Not as a break beat, be like a drop idea. Niggas wanna wish, nipo take kwenye njia. Hilo aliweze kani na kikalicha timia.
Pechangu naweza ila, nagama dogs with me. Na leto ngeza kakucheza mpira. Na 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 na. Kucheza mnacheza zile mankuman.
Problem daga shubonya isi mule mule ya mavoko na matonya. So mkijita gods of rap na wasonya. Wanajua niko fresh niko cool. Kama mnataka battle bring a mentor and your crew. Kuzi nikitimbo wana shut up. Mkija kwenye battle call the police and the backup. Wait, who's with who's fake? Cause I'm nice, I'm back, I'm chitty, I'm fitty, I'm
beat. Streets,
shut up.
Noma,
shut up.
Snitch,
shut up.
Kila kitu,
shut up.
Makelele,
shut up.
Don,
shut up.
Pink,
mean.
Yo, tell me if you want definition your rap. Mchoro tabaki kuwa definition your map. Wakichakachua, wakibanabua, wanajuba kuwa, wakipanua, nimekuzua.
Pechangu naweza ila, nagama dogs with me. Na leto mbeza kakucheza mpira. Na 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 na. Kucheza mnacheza zile mankuman.
Nini mnajiamini kunipa hii kolabo wakati hamna madini? Mezoea kupiga chabo hip hop ngekuwa dini. Na mic ndo kanisa baspadi ngekuwa mimi naisalisha kila misa. Acheni siti nko fiti na staki story. Saja kuleta shiti ya kiki ya saida kalori. Sikia kuna marapo mnongoza kuficha watu. Ficheni watu minta ficha di mguwa tatu.
Mtoto akililia wembe basu nampa na cheza. Mtoto akililia sembe unampa na kuwa teja. Mtoto akichezea sharubu lilasi kibidi vimba. Mtoto akililia dudu unampa na pata mimba. Asa unalinga umepima acha mambo kidemi. Na kupa siri ukishindo kutoboa game weto boa ata mwili mefikiri. Bado chunguzi nimejua hili. Mapenzi kizungu zungu tu ya wezi wa Swahili ndo tafsiri.
Pechangu naweza ila nagama dogs with me. Unalizungaisha kakucheza mpira. Na 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 na. Kucheza mnacheza zile mankuman.
Uku
mankuman.
Kule
mankuman. Kiruka na ruga zile mankuman.
Uku
mankuman.
Kule
mankuman.
Baba ni kukwandichi na madogo kibao. Rabadaba DJ Scratch ni kuonyeshe dharau. Paka rapa na masnicho na mwitia karao. Hapa hapa digidindichi mpaka wawande hao. Mindo yule jema kwa mtani superstar. Nina meki chapa kwa giza na kwenye da. Sio tu da paka chuga na mabala. World wide now. Siwezi lala na njaa.
Tutututwe.